Oh yeah. Hey, mina sengihambile amaduma namathafa. Intombi ngiyibonile izimbali zalo mhlaba. Kodwa kuthena sekufike wena kwamane kwakutaka. Ayibo ngithena sengibona wena nhliziyo yami yajamba. Ayibo wentombazane wena phela umuhle angizama ukukuchamba. Ngiyathanda mase ngibheka ngala mehlo wakho kayimpela yahlaba. Angisafuni nokukhuluma ngesimali sakho indaba yethu leyo. Indlela ohamba ngayo ngathi uyamodela unyathelela ngabantwana. Ayibo yelele 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 mina ngifuna wena. Ay, angimafuna abangani bakho nabo bahle impela. Kodwa mina ngithanda wena angiqamba amanga. Ayibo yelele 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 mina ngichaza wena. Yababona abangani bakho bahle impela. Kodwa mina ngifuna wena angiqamba amanga. I feel pleased, I breathe freshness, I walk proud, I think beautiful, and all these things are true. I now wish to tell, the reason is you, girl. So can you please call the lifeguard? Because I'm drowning in your love. I will look deep into your eyes and make them glow like firefly eyes. I will lose myself in you and make you lose yourself in me too. You are like coffee, smooth and refreshing. Every night as I lay on my bed, your thought begins to fill up my head. Ayibo yelele 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 mina ngifuna wena. Ay, angimafuna abangani bakho nabo bahle impela. Kodwa mina ngithanda wena angiqamba amanga. Ayibo yelele 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 mina ngifuna wena. Ay, angimafuna abangani bakho nabo bahle impela. Kodwa mina ngithanda wena angiqamba amanga. Ayibo yelele 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 mina ngichaza wena. Yababona abangani bakho bahle impela. Kodwa mina ngifuna wena angiqamba amanga. Mina ngifuna wena.